ndo hii hapa, na the kind of person that I need ni huyu hapa. Mm. Wewe mda huo unajitoa kwenye picha.
Mm,
ya kwamba na wewe pia ni partner.
Mm.
As much as una...
Hello, hello. Welcome to Sikiyo Podcast.
Hi, guys.
Hello.
Wow. It has been, I don't know.
Really.
Like, it really feels good to be back.
It does.
Yeah, it really feels good to be back. Anyways, for the person who's listening, it's like, to be back where?
Yeah.
You guys have been here.
Yeah.
So, before we spoil it for the listeners, let me just say kwamba karibuni tena. This is Sikiyo Podcast.
Yes.
Yep. My name is Gift. You can just call me Gigi.
And I'm Belinda. You can call me Belinda Bebel Lifford.
Yeah. And guys, this is June.
Yeah.
Before saying this is June, I want to thank God for the month of May.
Oh,
luckily
yeah.
for that theme of grace.
Oh, yeah.
It has really carried us. Your manner today, we are here saying like, it has been a long time coming.
It has.
So guys, we are back on YouTube. Glory, 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 glory to God.
Amen, amen.
Yeah.
Amen. Mm-hmm. Yeah, so first of all, Happy New Month.
Happy New Month
to our listeners.
Mm-hmm.
And kama ambavyo unaendelea kutusikiliza kwenye platform zote, lakini pia sasa hivi unatuona YouTube. Please, 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 Sikiyo Podcast tribe. Do not forget to subscribe kwenye channel yetu ya YouTube. And please don't forget to share the good news that we are back.
We are back, like we have never left.
I'm just so excited.
Me too.
And I'm so grateful. Mungu awabariki sana wote ambao mmeendelea kutuombea kuhakikisha we are here and you guys are still moving with us.
Part of the reason that we are here probably today, so to kwa ajili yetu, lakini kwa ajili yenu ambao you guys have been pushing us. Kuna hata ambao they are closer to us. Wamekuwa wakitutia moyo, wakitu encourage like you guys need to get back.
Yeah.
Na nini kwa imekuwa very much encouraging na imekuwa ile inatupush.
Yeah.
Unajua kusema unafanya kitu is one thing, kufanya jambo lingine afu kuwa na accountability partners
is
very much important.
Very important.
We are so very much grateful for you guys, for our families, friends, for the Sikiyo tribe. We really, really love you and appreciate you very, very much. Mungu awabariki sana.
Sana.
Yeah, as Mimi said, Happy New Month.
Yay!
Leo asubuhi, nikawa like, it's June and it doesn't feel like how I thought it would feel. Because every time nilikuwa nikisikia kwamba June is near, nilikuwa nahisi kama moyo wangu unataka uchomoke. Yaani unaamka kwa sana nahisi kama nina deadline ya kitu, kama there's something I'm supposed to be submitting au kumaliza kitu. Kwa hiyo nipo kama like I'm running out of time. But here I am and I feel
calm.
I feel calm.
That's great.
That's very great. And where comes theme ya mwezi huu hapa. Kwa ambayo labda mlivyoona tumepotea YouTube na nyie mkapotea kidogo, labda kusema hamkuwa na access ya kujua tunapatikana wapi na nini. We have been having themes kila mwezi. Kwa Sikiyo tribe ambao wamekuwa na sisi wakaendelea kutusikiliza kwenye audio platforms, wamekuwa wakijua kwa tumekuwa na themes ya kila mwezi. Kwa mwezi uliopita tulikuwa na theme ya grace, and this is a new month and we're having another theme.
Yay!
Which is rest.
Oh my God!
Yeah, which is rest.
God.
And of course,
I love this theme. I love that theme. And it was for this as though Michelle took it and loved it. And I'll tell you why. Kabla ujiendelea.
Okay.
Leo, wakati niko kanisani, nika nimefungua verse of the day. Ika ni ile Genesis 2, kwanza verse, kumbuke kwanza verse, lakini inaongelea kwamba ile siku ya saba, Mungu akapumzika, God rested. And then, the version that I was reading inasema hivi, and then he made that day to be holy kwa sababu he rested. And then wakati niko hapo sasa kanisa like tunaendelea na praise and worship, then let's forget, and then inside me nasikia kwamba there is a direct connection between rest and holiness.
Wow.
Like there is a direct connection kwa sababu ukisoma that Bible, the scripture in Genesis chapter 2, inaonyesha kabisa kwamba like God made that day to be holy because
he rested.
Yes.
Yeah, so guys, the theme of this month is rest, and I'm having a scripture for it. Thank you, baby, for that scripture, first of all. And
foremost,
the scripture that I'm having is Matthew 11:28. Yeah, Matthew 11:28, and I would love to read it
rest
for you guys.
Please read it for
my
us.
Where is my Bible app? Where is my Bible app? We're going to look at the search here. Okay. So, ni kama nilivyosema, ni Mathayo sura ya nane, mstari wa nitasoma kwenye kutoka from English version. Anasema, come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest.
Hallelujah.
And wakati nimepata this theme, sikuwa na verse. And then asubuhi nilipokuwa nilaku contemplate na nini nikana still like I'll give you rest. I shall give you rest. Because in my mind it was saying kwamba I shall give you rest. You know, shall and will. Shall stands like it's a must and kitu ambacho lazima kitokee.
Yeah.
Because like I shall give you rest. And then I searched for the scripture and I found it and I was like, wow, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The good part of it ni kwamba ndo nikaja ku reflect kwamba okay, I was so weary about June and sikuwa najua what it was all about. Ila tu nilikuwa nikisikia June I feel like kwamba yani ni kama I'm running out of time, ni kama kuna kitu natakiwa kufanya na hayo yote. And I was like, this is June, here I am, and I feel very relaxed. And I was like, okay, I've been resting without knowing that I'm rested. And kinachonipa furaha zaidi ni kujua kwamba hiyo rest yenyewe sio kazi yangu kujifanya nipumzike.
Yeah.
Actually God ni Mungu ambaye atanisaidia mimi kupumzika. As the Bible tells me kwamba come to me, kazi yangu mimi ni kwenda kwake. All you who are weary and burdened and I will give you rest. Kwa the one ambaye atakayenipa mapumziko au pumziko, it is God himself. Kwa so mimi kwanza kusema like okay, I'm searching for rest na nini. Nachotaka kusema by resting, mwingine anakajisa okay, so what does it mean? Kwamba kama ni kazini tuichukue likizo. Kama ni kazi tuchill kidogo, biashara tu pause kidogo, you know. Kama ni mazoezi, diet and all that, kama like we are resting. It's not really necessary about that. Sababu pia nikaendelea kufikiria and I was like, okay. Inaweza ikaja kwa namna tofauti tofauti, kwa watu tofauti tofauti, kwa seasons tofauti tofauti tulizopo. Ila ninachotaka kwanza ambacho kimeendelea kunipa raha, I feel very joyful, in the fact kwamba that rest is not my responsibility. The responsibility that I have is to go to God, to go to Jesus, kwenda kwa Mungu na kwambia like, Mungu, labda I feel overwhelmed, labda mambo ni mengi. Oh, hata, not necessarily overwhelmed, lakini nimekuja kwa sababu amesema come to me, kwa kazi yangu mimi ni kwenda kwake, alafu yeye atanipa mimi pumziko. Lakini katika yote nika like okay, kuna mtu mmoja nadhani I think it's Instagram, nadhani ni Instagram, sinaweka sana, akaanaongelea kuhusiana na sikumbuki alitumia statement gani, lakini ilikuwa kwamba kama power of slowing down. Kama for the longest time she has been rushing, any even she feels like she needs to rush and even like running around and ili mambo yaweze kwenda. And then hapo katikati alikuja akavunjika mguu. Kwa hiyo movement ile physically zikazi zimekuwa slow down. Lakini kuna muda akapia anatakiwa apumzike like physically rest. Kwa akajikuta like okay, she rested, lakini sio kwamba maisha yalisimama as she used to think kwamba nikipumzika au niki slow down maisha yanasimama. Akagundua kama maisha yanaendelea kwenda and it's much more easier kwa sababu ni almost kama unakuwa hauna anxiety na ile pressure kwamba like okay, I need to rush. It's almost like ule msemo unaosema kwamba work smart and not hard. Yeah. So mara nyingi tunaambiwa kwamba work hard na hard tunayofikiria ni like physically running na hayo yote, which is sio kitu ambacho ni kibaya au ambacho kitu kufanyika, lakini I think there must be a balance. Lazima kuwe na balance hapo katikati. Yeah. Kwa kwenye resting, natamani kwenye huu mwezi wa June tuweze kurest katika miguu ya Mungu, tumsikie, kwa sababu pia muda mwingine we are rushing kiasi kwamba hatusikii anatuambia nini in that season. Muda mwingine tunapishana na neno letu la msimu, tunapishana na baraka zetu kwa sababu we are busy, yani hatumsikii, hatupati muda wa kumsikiliza, lakini pia hatupati muda wa kuslow down, kubreathe na kuweza kucontemplate ama kuweza kucheck kila ambacho umekuwa ukifanya ni kipo ambako ulitarajia kiwepo, na kama hakipo, what is going on? Kwa natamani in this month of June kwamba kila mtu aweze kutake responsibility binafsi na kuweza kuamua kwamba okay, nimekuwa labda nikifanya biashara, nimekuwa labda nikifanya this project, nimekuwa nikiandaa this thing, how is it going? Ni like you slow down and unapata muda wa kucheck na kuangalia kwamba nipo ambapo ninatakiwa kuwa au nilifikia kwamba naweza nikawa. So the theme of this month is rest na Matthew 11:28. Yeah. And tuwe very much assured kwamba after him very being very gracious and to us kwa neema yake kubwa tuliotembea naye in the month katika mwezi wa May mwezi wa tano uliopita. Then it's about time that we rest in him.
Amen.
Yeah, so that's our thing.
Thank you very much. I say guys, kwa wale ambao this you're watching this ni mara ya kwanza kuangalia Sikio podcast or kusikiliza Sikio podcast,
yeah,
mpaka mafuta wa Bwana ambaye anatupa theme of the month tangu tuanze January 2024 ni Gigi. So God bless you so much.
Amen. God bless you guys.
Amen.
Kazi yangu ni mara moja kwa mwezi. Ndugu yangu anakaje kila week, every Monday.
Glory, glory. Glory to God. Wakati unatuambia pa theme of the month, nikana kumbuka like with what we were discussing kuhusiana na episode ya leo kwenye ukaanasema kwamba like kwenye ile scripture ambayo tumesoma Matthew 11 inatuambia kwamba twende kwake
who
are weary and God will give us rest.
Yeah.
Kwa hiyo rest kutolewa sio kazi yetu, kazi ya sisi, kazi yetu ni kwenda kwa Mungu. Our role that is to be played. So nikaanza nimekumbuka with what we were talking before we started recording, before we started taping. Nikakumbuka kwamba tulikuwa tunaongelea kwamba there are some things sasa hivi duniani ambazo zipo ni kwamba vitu ambavyo vipo common. Kwa mfano kama sasa hivi swala zima la letter la rest. Naamini ni watu wengi sana, mimi mwenyewe inclusive, tunapata changamoto ya kupumzika. Because definition ile ya kupumzika yenyewe kama neno kutatu. So I believe tuko watu wengi sana design hiyo.
Yeah.
And I think sometime ago tushie kuongelea something like that, though haitufungi in the future kuja kuongelea tena and to go about it. Sasa nikaa nakuja kwenye what we want to talk about in this particular episode kwamba kuna common, kuna zile niseme nini adversaries ama niseme zile matatizo ama changamoto ama problems ambazo ni common kwa jamii fulani ama jamii yetu tulionayo. Mfano, nitole mfano. Labda ni changamoto labda sasa hivi kupata mtu. Sasa hapa mtu nikisema mtu sio tu mahusiano ya kimapenzi, any kind of relationship, urafiki, kazini, boss, sio na nani kwenye biashara, popote pale ni changamoto sasa kupata mtu ambaye ni mwaminifu. Labda mfano kama sisi nitoe this example, okay, nilikuwa nimepanda daladala nikatoa 700, sasa nauli inakwenda ni 600, so nikaa nasubiria chini yangu ili nitumie kwa dada hiyo pata.
Budgeting, guys,
budgeting. And then kwenda kaha nipi sasa nadhani kwa nalidhani kwamba nimempa 600 kamili.
Okay,
yes. And then in my heart I'm like, mimi sitaki kuanza kudai hiyo shinia. Mungu, naomba tu mwenyewe, hebu Roho Mtakatifu mkumbushe konda, muonyeshe kwamba nilimpa
700.
Kwa sababu hiyo 100 ninakoenda na ila kubwa, afu na 500 nikipata ile 100 itanisaidia kupata change card. Kwao nikaa na haja hapo, naweza ndani yangu sasa naomba kuniambia Mungu, naomba tu mkumbushe hiyo konda mwenyewe anipe shinia, mimi na relax na kuachie shughuli deal naye. Ndani yangu nikasikia kwamba wewe ni mara ngapi konda makonda wamekusamishi mia zao, like so many times naweza nikatoa nauli atanitoa 100 kwa nambia sina atanibadilisha nimempa 1000 atarudishia 500 baada ya 400, like so many times. And then nikaa nauliza sasa wewe leo hii hapa, maana unavuna ulichopanda wewe, umepanda kusamehe hizo 100, leo sasa naweza niako kuvuna, like sio maana sasa lazima uvune kwa makonda wale wale. So I was like, okay, Holy Spirit, so
but
it's still konda kwamba sio mwaminifu hakuna nini, ila it is all about me. Cause sasa ndo narudi kwenye ile kwamba like, okay, kuna vitu vingi ambavyo tunavyo in common, alafu tunaona kama ni responsibility ama ni jukumu la mtu mwingine kulitatua hilo tatizo, lakini kumbe ni mimi kwanza kutatua hilo tatizo within me ili niweze kuwa sasa. Hata ninachotaka kuelezea
mimi binafsi nimepata
I hope utanisaidia kuelezea kina pia na kwamba kama scenario nilotoa ilikuwa naona kama like, okay, Holy Spirit kumbusha konda na bidii nipeshe, lakini hapo kwa kati nilikuwa kwamba baba inishimia edito, it's all about ile sikutaka the hustle ya change na kila kitu huko ninapoenda mbele zaidi. So unakuta labda kuna mtu anasema mimi natamani kupata labda business partner ambaye labda mchapa kazi mwaminifu au sio nini, alafu yeye mwenyewe lakini hajajiweka kwenye hiyo nafasi, yani kama hajajiandaa. Kwa hiyo akipata mtu ambaye sio mwaminifu ama yeye asipofanya kiuaminifu, haoni kama ni tatizo, lakini mwingine asipofanya kwa uaminifu
ni tatizo.
Ehe. Kwa I was like, sasa hivi ni kama kuna zile common problems ambazo ni kama kila mtu anamtupia mpira mwingine, fanya hivi ili mambo yakae sawa. Fanya hivi mambo yakae sawa bila kukumbuka ama kwa kusahau kwamba inabidi kwanza nianze mimi kwanza kudeal na hiyo na hilo jambo ama hilo tatizo ili niweze pia sasa kuattract ama pia kuwa kielelezo kwamba it is possible kufanya hiki moja mbili tatu nne tano sita. Yeah, so I was just nikaa nakumbuka hapo kwamba uvoongelea jukumu letu sisi ni kwenda kwa Mungu, Mungu ndio atatupa rest. Kwa hata kwenye maisha like changamoto na maisha kila siku tunaoishi, kuna majukumu ambayo hatuyafanyi alafu tunategemea mwingine ayafanye. Wakati ni sisi ni sehemu yetu kuyafanya hayo majukumu.
Yeah, mimi pia nataka kujaribu kuelezea zaidi in case kama kuna mtu hajaelewa tunataka kukiongelea siku ya leo.
God is telling me kumuelewesha kabisa.
Amen. Kuna ile watu tunakuwa na final pictures ama zile visions kwamba you know nataka labda niwe na maono ya biashara lakini kwa nature biashara nataka kufanya najua siwezi kufanya mwenyewe, nitahitaji partner. Na ili biashara iweze kwenda iwe kwa matokeo haya natakiwa niwe na mtu ambaye hata ni idea, sitakuwa na mashaka naye na all that. Kwa hiyo tayari umeshatengeneza ile final picture kwamba outcome ndio hii hapa na the kind of person that I need ni huyu hapa. Wewe mda huo unajitoa kwenye picha ambaye hata ni idea, sitakuwa na mashaka naye na all that. Kwa hiyo tayari umeshatengeneza ile final picture kwamba outcome ndio hii hapa na the kind of person that I need ni huyu hapa. Wewe mda huo unajitoa kwenye picha ya kwamba na wewe pia ni partner. As much as unajiita ni mbeba maono ama kweli wewe vision ni ya kwako ama idea ni ya kwako, wewe pia ni partner. Yaani kwamba katika zile responsibilities na wewe una majukumu ya kwako. Kwa hiyo wanapokuwa wanasema kwamba nataka mtu ambaye labda atakuwa physically fit kwa sababu at least take risk ya kuwa walegelege kutokana na nature ya biashara au ya kazi nataka kufanya, nataka mtu ambaye anajua kuweka hesabu sawa. No, it's one thing mtu kujua kuweka hesabu sawa na kwamba ndo area of strength, na one thing kuwa mtu ambaye ni responsible kwenye swala la hesabu ni mambo ni mambo mawili tofauti. Kwa mimi naongelea mtu ambaye ni responsible kwa sababu mambo ya mahesabu of course sio kipawa cha kila mtu, au labda unahitaji mtu ambaye wewe unajua kwa sababu wewe hauwezi kuongea sana, kwa hiyo mtu ambaye ataweza kukukover in the area of the presentation and all that. Hiyo inaeleweka kwamba umeshajua your weaknesses na unataka mtu ambaye ataweza kukover
that weakness
is stand out as strength. Mimi naongelea zile parts ambazo ni two-way traffic. Kwa hiyo zile two-way traffic unajikuta wewe kama unajitoa kwenye picture either knowingly or unknowingly. Kwa hiyo unataka vitu vitokee at the expense of another person. Same applies kwenye mahusiano ya urafiki. Natamani tu watu ambao we can communicate. Are you communicating? And communicating is one thing. Are you communicating properly?
Yeah.
Kwa sababu kuna watu ambao nini mistake mtu anaye labda anaye nipigia kelele au anaye nifokia. Ila yeye kufoka ndo na yani ndo namna yake ya kuongea ya kawaida. Yaani kile tu mwongeza kawaida tayari anafoka. Ila yeye anataka awe handled with care like
gently.
Be gentle. I'm very delicate. Yani delicate afu huku anaashumu kina wote ni watu wagumu, wote ni rocks. You can survive you guys. So something like that. The bad part about it ni kwamba kwanza inakuondoa wewe kwenye majukumu, kuhisi kama wewe part ya majukumu. Lakini pia you are more likely kwamba usipate matokeo unatakiwa kupatikana kwa sababu ni two-way traffic. Mfano mzuri, sasa hivi kumekuwa na kama nadhani kwa sababu ya social media watu tunashare our lives with good intention, tunashare our relationships, our friendships, our marriages, our dating life na hayo mengine yote ambayo tunakuja tunayapitia, kwa we share them I believe with good intention tunashare nini, ndio maana kuna couple goals, kuna friendship goals, there's all that. So mtu anakuwa anasema kwamba labda kijana namka kama kuna siku I was having this conversation na mtu muda mrefu kidogo. So then, okay, nadhani ilikuwa ni kieni tu ilikuwa watu wengi. Sasa wakaka wa siku hiyo ambayo tulikuwa nao kwenye maongezi sasa. Mimi sitoweza kwenye mambo ya mahusiano. Like siwezi kutulia mpaka nitakapopata mtu ambaye nitakuwa na uhakika kwamba kama she's worthy kutulia kwangu. By kutulia imini kwamba ile kuwa around, kuendelea kutaka
relationship,
kuendelea kutaka watu wengine. Mm-hmm. So nikaa nasikiliza pale na mwingine anachangia kweli kabisa sisi ni like aha, okay. Mm-hmm. Kwa hiyo nikamuuliza swali, wewe unategemea utaendelea kurukaruka around until ukute mtu ambaye Mungu amempreserve na yeye amekubali kuwa preserved na amejireserve for the glory of God kwa ajili yako wewe ambaye you are rukaring around. Upo leo, upo kwa Asha, kesho upo kwa Jane, kesho upo kwa Gia.
Au siku hiyo hiyo muda uko hapa, muda uko hapa.
Yeah, just this very possible. Niko na wewe hapa and I'm texting. Yani niko na wewe, I'm flirting with somebody else through phone or through pictures.
Au na Instagram, mwingine WhatsApp.
Jamani, tu ambao tutavuna tunachokipanda. Why would you expect mtu wa watu ambaye amejiweka sawa? Probably that she's praying about it. Kwamba I wish to get into relationship, to get kumjua mtu, labda kuingia kwenye ndoa, lakini I wish mtu wangu awe 1, 2, 3. Alafu wewe ndio wewe unamtolea macho mtu kama huyo. Either unamjua tayari kwa sura au humjui. Lakini wakati unamtolea macho, muda huo wewe hutaki ku settle down. Kwa unataka kuna aina fulani ya mahusiano ambayo unayataka ambayo wewe hutaki ku pay the price ya kuweza kufikia lengo au kupata aina mahusiano unayotaka, ila unataka hiyo gharama alipe mtu mwingine.
Yeah.
Sidhani kama it's something doable.
Yeah, hapo kwenye kuongezea hapo kuna kitu ambacho nikani like nasikia ku share kwamba kwa mfano kama hapo umetolea this a very good example kwamba labda mtu anasema kwamba mimi nikipata dalete business partner ambaye ana time management skills, ana nini, yuko committed kwenye kufanya kazi na nini, alafu yeye ana hataki kukua huyo mtu. Kuna kitu ambacho mimi nimekuja kujifunza binafsi ambacho ni kwamba naendelea kujifunza daily, sio kwamba nimefika mwisho kujifunza, lakini kitu ambacho mimi nimejifunza ni kwamba saa zingine kupata kitu inaweza isiwe ngumu sana ama kumpata mtu inaweza isiwe ngumu sana. Lakini how you are, your character itadetermine huyo mtu utaenda naye ama hautaenda naye. Kwa sababu mwisho wa siku mtu anaweza akawaza tu kwamba labda let's say a very common example ya mahusiano ya romantic relationship, labda mkaka na mdada. Mdada labda anasema nataka kupata mkaka ambaye yuko that fearing, anapenda nini vyovyote vile, ana mambo yake mazuri sio nini. Lakini yeye muda huo anaongea sijui mara sijui sponsor mara sijui unajua vile, na yuko ana entertain such things. Okay, unaweza ukaje ukapata huyo mkaka kweli. Lakini wewe character yako umeshazoea. Maana tushia kuongelea kwa mimi, kuna episode tushia kuongelea kwamba what you do repeatedly inakuwa inatengeneza habit. Kwa habit na create character. Kwa wewe umeshazoea kuwa ni mtu wa design. Ndio pale unakuja mtu anakuta amekutana na a very potential man, lakini anaanza kuona huyu mbona ananibanabana sana. Huyu mbona ananifuatilia? Huyu mbona, kumbe it's not that, ila ni wewe nature yako ya ulivyokuwa ama character yako uliyotengeneza ndio inakupa wakati mgumu kualign na yule mtu ambaye ni mwema na ni mtu ambaye pengine angekufaa sana.
Na ni mtu ambaye umekuwa ukimbukia
ukimwona upate such kind of a person. Yes. Kwa hiyo unakuta kwamba kwenye ile hali ya kwamba tunapokuwa tunaweka kama ivyoongelea jiji kwa lugha rahisi sana, ile gharama ya kitu fulani tunapo ama ya aina ya maisha fulani tunapoikia juu mtu mwingine, yaani kwa namna moja ama nyingine huwa hatuwezi kutoboa nayo kwa muda mrefu. Yaani kuna maisha fulani unakuta tunayataka. Mimi naamini kila mtu duniani anapenda akae kwenye mazingira ambayo ya amani. Hiyo ni nyumbani na api. Mazingira ambayo anajua kabisa kwamba this is my safe place. Mazingira ambayo anajua kabisa kwamba leo yapata nikitokea nimefanya jambo la aibu, I will have this person kunipatia. Iwe ni kwenye biashara, maybe nimekosea kuweka mahesabu nifanye nini. Kila mtu anataka hiyo. Lakini sasa gharama ile tunataka alipie mtu mwingine. Na watu ambao unakuta wanalipa hizo gharama wapo, ila changamoto ni kwamba ukikutana nao kama wewe hauko tayari kulipa hiyo gharama, unaweza ukawapata au mkapatana, ila hamwezi mkakaa. Kuna kitu ambacho alifundisha a certain man, akasema hivi, good people, nishaye kuongea last time, ila akasema good people are hard to find but they are harder tukio. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna ile hali ya kwamba mimi nataka sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutoka kwa mtu fulani ama kutoka kwenye jamii. Sasa tukaangalia kwenye level ya individuals kwa sababu ni ndo ngazi ya kwanza kabisa. Lakini hata ukija kwenye mfano labda kwa serikali yetu au ukija kwenye kanisa labda, ukija kwenye sijui kwenye familia, kwenye kazi yoyote ile. Mimi nikiwa nataka kuwa na picha fulani hivi ambayo jiji ameelezea kwamba hapa mtu unakuwa nayo tayari, lakini kulipia ile gharama kufika pale unakuta ni changamoto. Kwa hiyo one thing ambacho mimi natamani ni kwamba tujue kwamba kuna vitu ambavyo tunaona kwamba ni matatizo common. Leo hapa mimi unakuta mara nyingi unakuta labda una nilikuwa nimesafiri, sijasafiri na basi daytime kwa muda mrefu, nikasahau kwamba daytime unaikaga nyimbo za ulimwenguni huko, kwa safari nzima ya makilomita huko 400 na ngapi ni tunapigiwa tu nyimbo badika bandua badika bandua. Sasa kwanza nilikuwa nimelala muda mrefu kwa mimi, lakini baadaye nikaa nimeamka tena. Nimeamka nikakuta tuna nyimbo, like oh my god, kuna watu wanasikizaga nyimbo hizi. Sasa nikaa naangalia like my neighbors around. Kwanza nyuma yangu kwenye basi alikuwa amekaa mtu na mtoto mdogo. Yule mtoto sasa kama amefika miaka 6. Anaimba kila wimbo, like huyu mtoto nyumbani anakwaga ni nyumbani ni shule, anakwaga anasikiza nini. Ila pia hizo nyimbo yani ni nyingi zimejaa matusi, like yale matusi ambayo yako conserving na lugha fulani. Video zake au video vixen walivyovaa mwandani, kwa nikaa nimekaa pale nikaa niko very disturbed. Ila baadaye tena nikasema let me just observe na nilileta kuomba Mungu anisaidie kwamba like what can I do. So nikaa naangalia na una pembeni yangu alikuwa amekaa mkaka ambaye ni mkubwa kidogo kwangu, yani mkubwa sana tu, mkaka baba naweza kusema. Afu the like the other side, yani watu wa design hapo kwa pia kuna baba wa kaka ni sio, nikaa naangalia watu wako tu wanaangalia like okay, hivi hao mfano wasanii wanapokuwa na record ma director wanakuwa wanaweza kwamba kuna siku kuna watu wanaweza kwa kwenye basi they don't have any other option ya kuangalia kitu kingine zaidi ya kuangalia huko mbele au walale. Hizo videos ni za kwa mimi ni wangu za ajabu. So nikaa naanza kwamba like okay, as mimi sasa like what can I do, mpaka kuna mtu nikaa naambia kaniambia kwa kweli wao tunaambiwaga kwamba like vaa a certain way as a girl ili kuepusha labda wanaume sijui nini nini. Ila nikasema kama mtu haja take personal initiative kujiimarisha, yani kumwambia mtu ndani ya nyumba avae vizuri haitamsaidia huyo mtu, cause anakaa kwenye basi, mimi nimekaa masaa 9 sasa kwenye basi, so that is what we watch. Na atatoka ataenda mtaani, that is what nikaambia nimegundua as much as tunaweza tukaa tuna invest kwamba watu vaini vizuri kwa sababu 1, 2, 3 ila nadhani we need to shift the focus, kuweka hiyo kwenye personal responsibility, kujenga resilience, kujenga growth ya mtu mwenyewe, ajue what to watch, what not to watch. Yani hivyo, yani nikajikuta
kwa that's very true. Na nadhani hapo inakuja kwa swala self control na self awareness na kila kitu. Nimekumbuka kuna this person, tena he's a man of God. Kwenye yale yale unajua kuna zile conversations ambazo mnakuwa nazo na watu wa sema watumishi wa Mungu na wanajitahidi kuwa very open and honest na kila kitu. Kwa na swali la kwanza ilikuwa na swali la kusikiliza secular music, secular songs kwa mtu ambaye ameokoka, is it a sin? That pastor alichokumbuka alichojibu cha kwanza akasema kwamba hataki kutoa direct answer kama it's a sin or not. Lakini anasema one thing that he knows for sure ni kwamba when you are filled with the Holy Spirit, yani the Spirit of God is within you, roho ya Mungu yupo ndani yako, kuna namna ambayo utakuwa shaped na kuna namna ambavyo utajikuta kuna baadhi ya vitu hutoweza kufanya, hutoweza kuangalia, hutoweza kusikiliza. Na sio kwa sababu vimewekewa lebo labda ya dhambi au lebo ya moto au lebo ya kwamba hiki mtoto wa Mungu hataki kufanya kusikiliza. Hapana. Na ndio maana nasema kwamba kuna vitu ambavyo unakuta mtu akisha okoka na akiwa ndani ya Mungu na Mungu akiwa ndani yake with time anaendelea kwa taratibu na kwa taratibu, lakini unakuta hivyo vitu sio kwamba labda hajai kusikia huko nyuma kwamba sio sahihi kufanya au kusikiliza au kuangalia. Ila ni kuna ile namna ambayo mimi naweza nikakwambia ukahisi kama nakupigia kelele au I'm invading your space, your privacy and all that. Nataka nikuamulie namna ya kuishi. Lakini kuna namna ambayo roho Mungu akiwa ndani yako, kuna namna ambayo wanasema anafanyaje ile, yani nakosa neno sahihi la kutumia. Lakini ni kama ni tumetele like anakushape, ni kama anashake the person that
ni kama anafanya reprogramming kwa upya kabisa.
Yeah. Mm. Yeah. Na kwa sababu Mungu yuko very gentle, ni process ambayo inakuwa taratibu, anakupa nafasi na anakuwa anaendelea kukuelekeza kwamba okay. Hii inawezekana ni kitu chema kwa kila mtu, lakini kisio chema kwako. Yeah. Mimi ndo maana siku hizi naendelea kujifunza. Unaweza kukuta kuna mtu ambaye amepewa personal maelekezo.
Mm-hmm.
Kwamba baada ya kuokoka labda ameambiwa kichwa chake kisibaki wazi. Mkazeni mm-hmm. baada ya kuokoka anavaga tu vilemba.
Mm-hmm.
That's her personal journey with
mm-hmm.
God. Yaani mimi sitaki kabisa kuinterfere mambo ya roho wa Mungu na Mungu na watu na mambo yao, mambo yao binafsi. Yeah. Mata in the Bible tunaweza tukaona kulikuwa na mifano mengi.
Mm-hmm.
As Samson mm-hmm. hakunyoa nywele.
Vishungi saba vilisimama.
Ehe, hakunyoa nywele. Lakini kuna watu walikuwa wanafanya, wanaume wengine walikuwa naamini walikuwa wananyoa kwa sababu hakuna maelekezo ndani ya Biblia ambayo inasemekana kwamba na wenyewe waliambiwa wasinyoe nywele. Na kulikuwa na sababu ya kwa nini asifanyeje? Asinyoe zile nywele.
Mm.
Na wote okay, wote sio wote, lakini naamini kwamba baadhi mnajua that story of how it started na namna ambavyo iliweza kuishia. Haya, mwingine alikuwa maelekezo asinywe pombe. Mwingine alikuwa nini? Kwa unakuta kuna mambo ambayo ni very personal kati ya mtu na mtu. Lakini kukuwa na jambo jingine, mtu akanauliza kwamba yani mabinti wa siku hizi hivyo walokoka unakuta wanavaa kama suruali ya wanavaa nguo fupi kama watu wengine tu. Kwa hiyo kama inawadisturb wao kama wanaume. Let pastor alimuuliza swali. Ukienda beach. Kama wote tunavyojua ni mwanaume. Yeah. Ukienda beach, umeenda zako beach either mwenyewe na company, lakini umeenda eneo la beach. Mara nyingi beach kwa mtu aliyejiandaa kwenda beach kabisa, hatutegemei tumkute na dera,
kaunda suti,
overall, maingi hatutegemei. Unless ameenda kikazi au ndio ile imetokea tu hivyo katika safari amejikuta amepitia. Au ni mtu ambaye okay, kuna watu ambao hataingi kuwa disturbed sana na occasion na namna ambavyo wanavyovaa. Yeye hiyo ni always jua, mvua, bahari, nchi kavu, anapia the same story iwapo wadisaidi. Lakini most probably tunaamini kwamba ukienda beach utakutana na watu ambao they are less dressed.
Yeah.
Eh, wamevaa nguo za kuogelea. Wengine hata nguo za kuogelea hawana, wameforce hivyo walivyokuwa navyo mpaka vimefanyika vinaonekana ni nguo ya kuweza kukimbia.
Shepu likuta hayo mambo.
Ya kuweza kuingia kwenye maji. Akauliza. Ukienda beach pia unakuwa disturbed kama huko kwingine? Kama your level of disturbance haiwi kama huko kwingine. No, for sure. You are the one with problems. Na sio huyu aliova. Na akasema this is not to say kwamba
kuvalidate people kuvaa.
Yeah. Lakini is kama kufanya awakening of wewe binafsi, ni kukupa self awareness, lakini kukupa self control na kuweza kujua okay. Kama I'm being this disturbed, na ni kitu ambacho what's kumcontrol mtu atavaa nini? Au amevaa nini?
Mashallah. Kwa nyumbani kwako maybe unaweza ukamcontrol, lakini huko nje
huwezi kwa control. Kama unapata shida, sasa ile inakutekiwa kwako ni alert kwamba something is not right with me somewhere.
Yeah.
Not saying kwamba you're crazy ama you're no, lakini kwamba kwa aina ya maisha niliochagua na mlengo ninaotaka kuendea. Kuna kitu ambacho hakipo sawa. Kwa hiyo wewe utaona kama utatafuta miwani ambao kama utaona kwamba you need to pray about it all the time. Yeah, kuna ile kama sasa nitafanyaje, ndio natembea, nafanya nini, itabidi kiona I get loose na kila kitu
unajua. Unakata jicho bora ingia unachonga.
Ehe. Kwa hiyo all this is to say kwamba kuna vitu ambavyo ni personal responsibility ya mtu.
Yeah.
Not to validate watu kutokufanya watu wengine kutofanya majukumu yao. Ehe. Lakini ni kwamba sasa kila mimi nikinyeshia kidole bebe atapata mtu akumshia, mtu mtaka kunyeshia. Mwisho siku the cycle will go on and go on. Hakuna mtu atakaye simama kwenye nafasi.
Yeah.
Yeah. Ni kama leo tuseme kwamba wakati Mungu anauliza ni nani atakaye enda kuokoa ulimwengu. Kila mtu angekuwa ana point fingers kwa mtu mwingine. Hey, labda Yesu naye anasema labda malaika fulani.
Labda
tucheki wazee wa 24 wale wanasemaje.
Au wenye wai wanne. Au wanne mmoja
maserafi pale tujue.
Au makerubi. Au
mi sijui. Sijui how things could have been right now, lakini naamini kabisa kwamba mwisho usingefika. Ni kwa hiyo labda Mungu angeamua kuja yeye mwenyewe, sijui. Lakini naamini kwamba leo tusingekuwa hapa with this grief that we are having kama kila mtu angekuwa na point fingers. Lakini it took one man to say that I'll go. Yeah, kwa ifike mahala mimi as gift nisema kwamba okay, this is something that I can do, this is something that I cannot do, and as much as nataka kikombe kiendelee kuwa cheupe, jukumu langu sio tu ku point fingers kwamba mbona sasa kimeanza kuwa cha njano njano sio cha cream cream, nianze kuangalia okay, mimi kwangu what have I been doing to make sure kama this cup has remained to be white, ili nikiona mimi nimekuwa nafanya ndio nianze sasa kudili na the other party kwamba okay, baby mimi have been doing this, kwa kama mimi nimekuwa nafanya hivi na kinakuwa hivi, baby uniambie umekuwa unafanya nini, ili nijue is it my problem or your problem or shida ni issue ni kikombe chenye labda material tengenezea is not the so the quality that we thought it is, au ilikuwa tu ni ile rangi ambayo ikioshwa inapotea inatoka, na hivi tujue kwamba where the issue is, tuache ku point fingers na kutotaka kuweza ku ni kama upate slope at the expense of somebody else.
Mimi hapo kwenye kuongezea ambacho umesema Gigi, naamini kwanza mpaka sasa hivi the tribe imeendelea ku resonate ama ku relate ama kupata ile connection, kila mtu binafsi hata unaposikiza hii kuna mtu mwingine anaweza akasikiza this this episode akawaza ujumbe wa fulani, that is that part. Naomba kwanza uwaze huu ni ujumbe wako. Yaani tuanze hapo. Unajua kuna ile kwamba bado uko unasikia official plan. Mimi mwenyewe I'm not guilty of that. I am
guilty as charged.
Lakini sasa kwamba tunarudi kwenye ile kwamba ku program our mind.
Yeah.
Yaani it should start with us kwanza. Kwamba kama nilivyosema Gigi kwamba mtu labda unaona kwamba okay, hiki kitu kinanidisturb. Tena nimependa sana kwa sababu hata nilimsikia mtu mwingine pia akasema kwamba a very famous pastor akanasema kwamba yeye akikutana na negative comment on Instagram, kwanza aliulizwa what makes you feel powerless ama less powerful. Akasema every time I see a negative comment on Instagram any about her, and then ninakatazwa ku reply. Sio ninakatazwa kwamba sina majibu nini, lakini tu ni like the Holy Spirit, the position that you have and everything inakuzuia usi reply. Sasa akasema kwamba huwa she feels less powerful in such moments. Lakini akasema kwamba baadaye kaja kumfundisha kwamba whenever akikutana na comment ambayo ni negative, maana haters will always be there. Ana afile comment ika amsha kitu ndani yake, ikamfanya feel a certain kind of way. Anasema hivi, ikamfundisha kuangalia kwamba lazima kuna issue ndani yangu ambayo imeguswa ama la hii kitu isinge ni disturb. Yani kwamba labda mtu anakuambia like ame comment tu you are just an ugly person, wakati unajua you're not ugly. It won't disturb you, itabidi atusha. Lakini akicomment kitu ambacho mwenyewe you are wrestling with, ambacho wewe mwenyewe you are fighting hard to overcome, lazima itafanya hivyo. Kwa kasema ile kitu ikamfanya kwamba ikamfanya a turn things around, na kwamba akitana kitu ambacho kina yani comment ambayo ikamgusa ikamumeza, baada ya kwanza kujiuliza kusema huyo mtu au sio nini, anaanza kujisearch within her kwamba Mungu please show me hiki kitu, yani ni dalili ya nini, kama kwa mtu ndio kimwe kichwa muda mrefu utembea bila kapima malaria, au sio kacheki macho, au sio mimi nje pumzi kwa kwamba kichwa kuuma sio issue, inaashiria kwamba there is something else. Kwa hiyo kana sawa kwamba hivyo kwa nini kwa point ambapo kwa sababu kwamba ile kwamba labda kuna some things zinakudisturb, labda inakudisturb the fact kwamba sasa hivi labda hakuna watu ambao wako responsible kwenye maeneo tofauti. Ina maana ile kitu yani itumike kutupa reflection, kwanza mimi nianze kujichange am I responsible enough and have I done my part, kabla sijaweza kusema lakini huyu hapa angefanya hivi mambo yangekuwa better, huyu hapa angefanya mambo yangekuwa better, like huyu hapa angekopa ametulia kwenye mahusiano sijui nge, unajua hivyo. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuongezea ni kwamba irudi sasa, hata tunapokuwa tunasikiliza this episode, kwamba tunavyosikiliza hii episode unajisikiza kwa bahati mbaya, ni kweli we want you guys to share with others and we love that and thank you so much, lakini as you are sharing with others, iwe pia you are sharing with yourself, anyway mwenyewe jiweke kwenye kundi la watu wengine, hii ujumbe mtamfasa na Belinda akisikiliza atavuka somewhere, because mimi mwenyewe hiyo kitu inanipataga niko nasikiliza mwambie like ile kungesikia fulani naendelea kusikiliza. Alafu nikisikiliza sasa nikishasema hivyo, nasikiliza kwa mlengo wa kwamba okay, nitakuwa na share na nitamwambia bwana leo kanisetu. Wakati napita sasa na mifungo langu sasa la kuhudumiwa. Kwa sasa turudi kwa tunavyo share all this na sisi wenyewe, we are part and parcel of the tribe, kwamba tunakuwa tunakumbushana pia. Mwisho wa siku it all begins, yani inaanzia kwamba mimi ni take responsibility. Kuna picha fulani ya maisha nataka nione, kuna kizazi fulani natamani nikione kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la shule, kwenye eneo, kuna picha fulani ya ndoa nataka nione. Inaanzia na mimi kwanza. Wakati niko kwenye basi hivyo kwa meka, kuna wimbo akaweka, I was like, oh my god. Mimi kuna muda nakuaga naona vitu mpaka nasema Mungu naomba nitembe, kwa sababu kama sio wewe naisi, naona kazi ni kubwa sana ya kufanya. Gigi na everybody who is listening and watching us, mnaweza mkanisaidia. Mimi binafsi kuna muda nakutana na mambo, I'm like, Lord God, kazi ni nzito. Kwa sababu wimbo mmoja nimesikia maneno anasema hivi, huyo mtu anasema hawezi kuwa na, yani amesema ni maneno na kiwe kwa sababu hawezi kuwa na mpenzi mmoja.
Okay.
Kwa hiyo ukiwa tayari kushare, utamkubali mwe wote kwenye mahusiano. Okay. Lakini yeye hawezi kuwa na mpenzi mmoja. Na sababu ni kwamba nini, anasema anasaidia akipata hela atanunua mapenzi. Sababu ya kwa nini hawezi kuwa na mpenzi mmoja, kwa sababu anajua kwamba hivi huyo mtu ambaye anamtaka akiwa naye, akija mtu mwanaume mwingine mwenye hela zaidi, huyo mtu ataondoka, atamwacha, ataenda kwenye hela.
Okay.
Kwani ni kama imekuwa transactional.
Mm.
Kwa hiyo for that reason, na yeye ameamua kwamba hatakuwa na mpenzi mmoja, ama hawezi, sio atakuwa hawezi, na atatafuta hela ili aweze kuendelea. Because the song inaenda, so unaelewa, mtu anakuwa bado anasikiza wimbo kama huo. Sawa, kitu gani kinakuwa kina feel in?
Yeah,
na kama yeye anasikiza like kind of,
you can imagine a 13-year-old teen,
yes,
anasikiliza that
song,
anaweza kaanza kusikia like fun na nini, and then yale maneno anaendelea ku chip in, anaweza kaanza kuona kama it makes so much sense.
Exactly.
And this is
exactly
how life,
but the story
is
a town, sasa za kitaa hajakutana nazo.
Yeah, which is
bado maana ni wimbo tu. Kwa nikajikuta kwamba like okay, sasa nikasema, kwanza nikaona kwamba like okay, tuna so much brokenness ambayo imesababisha na end kuwa broken and kuwa broken. Sio kwamba it's a crime, lakini not dealing with the brokenness na dhando yako inatufikisha mahali ambapo sio. Kwa hiyo kwenye ile ku take responsibility kuanzia mwanzo, hata nikitaka ku reach out for help ama kufanyaje, nisi yani kwamba nisitafute solution ya kukumbatia tabia yangu ambayo si nzuri. Nitafute solution ya kunijenga niwe na tabia ambayo ni nzuri. Kwa mfano, labda sasa hivi hapa nina tabia ya kuchelewa, niseme tabia gani ambayo labda inaweza ikarizonate na tabia hizo, labda nina tamaa labda. Sawa, nina tamaa tu, aidha nina tamaa ya wanaume au nina tamaa ya hela, vyovyote vile, lakini nina tamaa ile kihiri. Badala ya kudeal na hiyo tamaa, natafuta lifestyle ambayo ita accommodate hiyo tamaa. So you know my point. And kwa maana badala ya kudeal na hiyo tamaa, natafuta maisha ambayo yata accommodate hiyo tamaa, kitu ambacho hakitasaidia.
Yeah.
Kwa sababu itazidi kuwa inaongeza tatizo baada ya tatizo baada ya tatizo. Kwa hiyo tunapoongelea kwamba kuanzia like everything it should begin with, yani nianze mimi ku take responsibility, ni ile kwamba tusitafute mazingira, nisitafute mtu mwaminifu kwa sababu tunataka ku accommodate mimi kutokuwa mwaminifu, nisitafute mtu mchapakazi kwenye kazi kwa sababu tunataka ku accommodate tabia yangu mimi ya uvivu, nisitafute mtu ambaye atakuwa labda anani push mazoezi kwa sababu tunataka ku accommodate tabia yangu ya kutokuwa committed. Umeona? Lakini nikitaka kutengeneza kitu ambacho ni kizuri, nitafute msaada ambao utanisaidia ku deal na hiyo kitu ama tabia ambayo si nzuri, ili niweze kutengeneza tabia ambayo ni nzuri. Kwa mimi ambacho natamani sana kusema as we are getting to the end, ni kwamba tuna matatizo ama tuna changamoto ambazo ziko common, zinaingiliana sana kwenye jamii. Yeah. Maeneo mbalimbali kanisani, nyumbani, serikalini, yani kwenye maeneo mbalimbali.
Yeah.
Wakati huo huo, hizo changamoto kwa asilimia kubwa sana, mimi na mimi sio mtaalamu, sijui labda nimesomea sio mambo gani, lakini kwa the knowledge and information that I have, ninaamini kabisa kwamba kila mtu tukania, we are not perfect,
yeah,
and we'll never be perfect, lakini tukania kusimama kwenye nafasi zetu tulizoaminiwa nazo, ninaamini kwa asilimia kubwa sana tunaweza tukafanya restoration ya vitu.
Yeah.
Kwamba kuanzia labda nataka mtu mwaminifu, nikianza mimi kuwa mwaminifu, nataka mtu ambaye hana tamaa, labda kwenye mahusiano, nikikaa hapa yeye yuko zake Singida huko, sianzi kuwaza kwa atakuwa ameshamtamani dada Fatuma. Mimi mwenyewe nianze kwanza nisianze kuwa na tamaa. Sio mtu amekaa kwa anaanza huyu atakuwa ameshamtamani, ameshafanya kuna jambo hili. Kwamba kila kitu ambacho tunakifanya kiwe kinatufanya tuwe better na sio ku accommodate uovu ama ku accommodate ubaya wetu. Yaani tusidi na accommodation ya ubaya, to deal na kuondokana na ubaya.
Yeah, ku deal na tatizo husika. Unapokuwa unasema hivyo nikaa nimekumbuka there's this person tulikuwa na conversation naye kuna siku, I hope nikisema this statement utakumbuka. Akawa amesema kwamba watu wengi sana kwenye mahusiano tupogo ile kucheck kwamba like will he cheat on me or will she cheat on me. Na tunaacha ile part ya kwamba kucheck kama sisi wenyewe hatutoweza kufanya. Yani ni kama tunajitoa kwamba mimi I can't be tempted.
Yeah, we are angels.
Yeah, we are perfect, we are angels. I can't be tempted. So I can cheat. I siwezi kufanya hiki, siwezi kufanya hivi. Which is sitaki sema kwamba ni kitu kibaya. Kwamba ni kitu kibaya per se, you saying like almost like declaring about okay, mimi I will never do this, I will never do this. Lakini ile kukumbuka kwamba you are human.
Yeah.
Na ukikumbuka kwamba you are human, na wewe umesema kwamba you cannot do this, na you are doing your best not to do this, na this another person hajakupa sababu ya kwamba he or she can do this, then there is no reason ya wewe kuwa una point fingers ama unatengeneza mazingira ya kwamba mimi siwezi kufanya, but you are more likely to do it. Yeah.
Very true. Kuna mtu nilikuwa namsikiliza akasema hivi, nilipenda sana that statement. It was a young man. He got married and he got married at 26. Muda huo he was already like kwenye ndoa muda mrefu. So as maybe he got married when he had not slept with anybody else. Like mke wake ndo akawa mtu kwanza na naye. Maybe sio kwamba he was perfect. Na sio kwamba lakini sasa hivi mbali na kwamba he's a believer, he believed in no sex before marriage. Lakini kitu kingine kilichomsaidia ni kwamba he never trusted himself.
Okay.
He never trusted himself kwamba ninaweza nikajeka kwenye mazingira ambayo natakiwa yani ya kukonjusi wa Africa stay. Kwa nasema hivi every time akikutana na mtu mdada sasa. Yaani akikutana mdada ambaye hata kama yuko interested nice na nini, lakini akishona tu kwamba yani the moment I am my guard is down, huyu dada naye atakuwa tu yuko nani asna atadi distance. Kwa nini kwenye point ambayo nilipenda kwamba anasema he never trusted himself. Even the Bible says ajidhania amesimama angalia si yangu. Yaani kwamba we are strong, we are victorious na nini, lakini at the same time Bible says we are human beings. Kwa nini kitu ambacho mwenyewe binafsi kama ikanipa awakening in so many things. Kwa maana mtasema mimi siwezi kuja kufanya ufisadi. Sweetheart. Don't yani kwamba yaani jiweke kwamba unaweza ukawa prospect au usijiweke mazingira, kwa sababu unajua ile namna unajiaminisha sana unaweza ukajikuta kwamba ndo pa
ya afu. Pia hata kuna baadhi ya haki unajikosesha, kwa mfano hapa I'm being reminded kuna yale maombi unakuta unamwombea your partner
namtenga na vishawishi
namkufua macho yake asione
fire
aone matofali tu na huo you are covering him or her. Believe me, anakuwa covered kwa sababu umeomba na umeamini. Ila umeacha mlango mmoja wazi. You have not covered yourself. You have not covered your eyes. Your mind, your soul. Anyway, uko like you are so determined. Kumprotect this another person. Na God is very faithful. Atamcover, atamfanya nini? Kama atapofusha macho atamkufusha. Kama atakuwa haoni wengine akiona anaona tu sura yako. Lakini kuna wewe ambaye your eyes are naked. Unaona kila kinachofaa na kisichofaa. Unasikia kila kinachofaa na kisichofaa. Kwa this is yani imekuja like a personal reminder kwangu. And ule ndio ulikuwa unasema kwamba kila anayesikiliza ajue kwamba yani ni yani ujumbe ni wa kwako, ni wa kwetu. Nikawa nakuwa reminded kwamba this topic haijaja through us by accident. Ni kwa sababu sisi wenyewe we have areas that we need to deal with first instead of keep on pointing fingers au kuwa na zile excuses kwa sababu hatuna hiki yet, ndio maana hatuwezi kufanya hivi kwa sababu hatujafika hapa yet, ndio maana hatuwezi kufanya hivi. Ko it's
So Sikio Podcast Tribe, happy new month once again.
Happy new month.
And as Gigi gave us, theme of this month is rest.
We are resting, guys.
We are resting. Rest, upate ile rest ya Mungu anayotupa. Na mimi pia I'm going to tap into that and tap into that. Na kama ambavyo episode leo tumeongea, natamani sana kama kuna actions zote ambazo unaweza ukachukua katika ile kujikumbusha ama tips ama nini, you can share with us ili tuweze pia kujifunza na tuweze kuendelea kushare kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mimi ninachoamini ni kwamba kuna nguvu sana hata kwenye yani kwenye hatua moja moja. Kwa hiyo wewe unaweza ukajichukulia poa, unajua kuna saa zingine nikiwa naangalia labda nasikiza something on YouTube, ukicheck pale kwenye comment unakuta mtu anaandika labda whoever is reading this comment may God bless you, and he what they do write that. Ile comment unakuta it does so much in me and I believe in other people, kwa sababu utakuta replies pale. What I'm to say ni kwamba unaweza ukachukulia poa what you have kwa ajili ya kushare na watu, lakini kumbe it's that ambao tunahitaji sisi wote tusikie na tuweze kuvuka, lakini pia ku take action. Unaweza kuona kama mimi kuna mdango wangu, kwani mimi binafsi sometimes I get overwhelmed, I'm like oh my god, kazi ni kubwa sana ya kufanya. Sasa hapa okay, tuko tunatengeneza Sikio podcast, huko kingia mtaani ndio unakutana labda na messages kama hizo ambazo ndio through music, tena music inasambaa kwa haraka zaidi kuliko labda sasa hivi podcast inavyosambaa. Mimi but at the end of the day Roho Mtakatifu anakuambia you just keep kulima shamba lako.
Yeah.
Lima shamba lako, lima shamba lako. Kwa hiyo changes zinaendelea kutokea. Don't stop doing what you're doing kwa ajili ya to make positive changes ukianzia from within na kwa watu wengine pia.
Yeah, so guys tuambie tu asante kwa kusikiliza, asante kwa kuangalia, and thank you kwa wewe ambaye umekuwa ukiwanda tumeenda wapi, tumepotelea wapi kwenye ground za YouTube. Guys, we are back and we are not planning on leaving at any time soon. So we kama bebe alivyokuwa amesema mara ya kwanza, tunaendelea kukutia moyo na wewe ututie moyo kwa kusubscribe, kulike, kushare, kucomment, lakini pia tunatamani pia kusikia umepata nini na nini ambacho unatamani tuzo kukigusia, tunaweza tukaje kukigusia wakati mwingine, either as a part 2 lakini kama another topic. Siku zote tunasema kwamba it's all about becoming. Kwa hiyo Mungu akatusaidie kwamba tukaweze kuwa na kufanyika watu ambao yeye ametukusudia tuweze kuwa. Ya, kwa Mungu akubariki sana. Karibu tena wakati mwingine. This is Skill Podcast. My name is Gift. You can just call me Gigi.
Belinda, you can call me Belinda Belinda.
Until next time, guys. We love you and God bless you.
God bless you. God bless you. God bless you.